This is respect music.
Please give me more beats.
Yo, Mr. Nan.
We global music.
Alitoka ocha, aka shang tao, na come in second, juni god fao. Heri plale inje, this is young kwao. Milango huwa wazi ukitoka kuna chao. Una city tailess, ajena nkibao. Chaji anarat sana venya napenda miao. For now mina crown, wanisa ni wasao. Tao kambao, fara ficha ni hao. Wanashindwa ka, jeni ya wachinku ni hao. Nime survive bila usaidizi wao. Fakta kubwa nilifanya bila wao. Hata tungetaya kuna siku ningebao. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasamba za injili. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasamba za injili.
Chegi, marapta skizi na sikio na face na jeez. Ni rainbow colors, jona yo skatiko Chris. Atuna chest, but yo chest na cheki na tits. Viloko blacks on a table ya mabicho on me bleach. Sipendi wa seo roll ngwai na sig. Mseo niambia meshiga but mtando witch. Ati sling ndo kusema but yo wando mingi. Ndo pati mboga kuwa hoi ngisha nyatu wa lini. Tangu kwe yangi mini big big star. Na shindwa mbona sijai nyong huyu Lupita. Labda vile mboisu break nini cups. Alafu bai fanyi memory kwe hihi cups. Na muni pate room na folks wanatos marazi. Ju trust bila kundule lifanya ukue mzazi. Uyu ni nani na kula ikusi ya azi. Kijana jichunge jichuje mwendo wa class.
Mwalimu alisema mimi ntona world chukwa atlas. Ata kuwe dry, mi survive kama cactus. Life ni marathon, I never tripped when they passed us. I got faith but lost hope in these pastors. I'm like who the fuck cast us, disasters. Niaje hana job na kona masters. Gangsters na shooting go fisi. Ngombe na chungwa na fisi. Yeah, but I gotta make it far. Cause daddy didn't make it here. Not the type to mess with, wanna make it clear. Napako kwa exit, nastia meingia. Cold like a beer, lakini mwezi ni kunywa. Stochwi na my cheers, motivated by my tears. Motivated by my peers, we'll be winning out here. Always keep it solid, sika 90 ni kamia. Hear me flow on a beat, so we living out here. Sezi check, kata balance, jiko zero. Sezi cash check, uku business ya magendo. Ama mfungwe church evangelist, preach neno. Suffering ni noma, chako sema poka neno. Back to rap, I let a pussy nigga bleed. Hyo ni period. Leave a rapper dying on the floor ndani ya studio. See you when you get there, chorus ngoma ya Julio. See you when you get there, chorus ngoma ya Julio.
Leo niko na furaha, niko na haraka. Leo, naosha mkuki, sijui talambua. Wapi leo?
Producer niko ndika niosha wase,
Yeah. Toxic relationship kiyo tipsy. Ina boingi kama Sylvan Zoriti. Kombina udi si kama kombina pointi. So she haugi ni wabantoni. Ati it's a fine and a fasa iju ni koko. Wezi ona most juna penda kula poko. Soko natoka aje bila skari kombo. Toko shikiwi toksako bombo. Cheki vile ni tamu kasi tamu. Maiko fami nakolea uneza kamu kwa shidamu kujolea. Leo nasema zote ka unaweza ka uwezi ondokea. Nina jina streets ya kwa ninge tenda sana nisipinyane kwa ibit. Lakini vile menipanulia ntaidish. Goja kwanza uliva sidiko ilite pililik. Juu ya mountain domina jonani na mpika. Done kaumbachi done. Nimeosha omo ndi kaumbangi done. Bamba one kitambi two mefura nyosha sans. Done mini father
come. Skiza checky. Keza magi cheki twende. Nani uko mechacha kama bisha nena mimi. Maneno pando zito patu pimi na ratili. Akili tumefiat na mamoshis koko wingi. Wale wanguvu mingi ndo napoteza ngwa jiji. Come slow wauna fastisha nini. Mandume kama wewe ndo navalishwa mamini. Wauta baki ukiwa chini amini ya mosi ya mini. Ugonge miaka 30 ndo utaishi kama mimi. Nilikuwa kabza ini king. Nezo liza basi nani ndo nasumbua the jungle.
Nenani
nasikia si muziki ring na sishiki. Kwa nini I am staying out of trouble.
Sishiki
mina jificha kwenye scene. Nasikia kuna wanye wanadai kushika nisha puzzle. I'm humbled, not troubled. Nani wanaleta mambo. Tangu mina nze mziki mambo zangu kuja double. Yes, vitu kuja double. Weka unataka vita hizo ni mambo za kitambo. Washika mic tupatane kwa mitambo. Magi tena kwa pepeta kama Rambo. Skupendi, skupichi, hapo kuli raisi. Skume kwa madem wako chome kaka misi.
kesi. Otherwise sina mambo niko fiti, nadai kumada beat, after that niende missing.
Jump, shata la mazika yande, Pastor J, dom you preach every Monday. Huh? Been loyal to my crush ever since Primo. Crush amekuweza na ipei tande. Hama Kenya kaunipendi, mina pendwa na atu wengi. Y'all haters ain't ready. Dry dry have been messing with your ladies. Ju immune system imejaa, sina vacancy ya ukedi. Angel Gabriel ananisho Isa ako proud of me. Sio kurap tunafanya adi miujiza roundi. Mina Joffes tunakiwakisha loud na maji. Heta na kulisho blue ticks utadhani I show speed. Mini mnoma naeza pay a nameless jina. I tell the ladies nyege sina, but ukinitia mechi na kuja na rende mzima. Na kula jegi for lunch na sosi kinembe dina. Sunny kid rise in the east, niko west in a set. I'm sick, uliza Tracy na Betty. Nimetoka kwa mabeast, East Lando representing. Niko over privilege, you niko na six testes. You can't test me, they can't test this. Mistarini na tema zinatupa kama septic. Mama yo, I think you sexy, mineza kudet for aesthetics. Kenya comedians wana chase kwa wanisa. Baby rhymes nika wanandika insha. Hamwezi master even if I was your teacher. Kayole ndio mtana wakilisha. Young J
spoken. Hello. I'm the home kama shangwe haleti. Sit nataka kiss na hug no violeti. Washa gunga hapa spoti hi-fi. Uneza midi na iTunes niko mpaka Spotify. Boxi zi check kasi ja checki ma check. Mistari ka BJ zina go over your head. Izo groups to the left kago day na piti shwa. Hatu ingiagi studio haina fire extinguisher. Ever strapped ka izo backless deras. Feature IP niki address hera. Chinda stu hatunaga wera. Si watokia pika boom feature izo kamera. Feature inani blind walai. Tyson juna beef na mic. Room full of stars like a disco night. Kidogo juu ya vumbi ni baki rongai. Walai
unanguka kukote kama unamali unasimama. I'm sure kasoma nge kwa street na tunga njama. Kichafu na kuingyo kikosa kitu cha kufanya. Best rapper cost ni nani ni kama simama. Kwa sabu kani bars nani hana. Kabla nanze rap sings minajua likuwa na chana. In short na manisha kwa shit misilana. Wacha mda uzidi kuenda tuje na naka sana. Under management hela hana. Next time umamako jifunze kusema pana. Huko under management na unasema hela huna. Next time jifunze kusema pana. Industry ya wajanja michezo ya kutumiana. Unalazwa na utumbo wee ukiingiliana. Na turn down this kiba unajilewa ndomana. Seraka kichochote hakuna mtu tunashindana.
This is Respect Music.